que
mila wiide jamarande fami jaati ana hani dabareji ɗi cabbe ɗi latoto sababu ande hakika ñaw o na wodi ndenno ana hanno ɗiɗo dabareji ndenagu ɓame yalla hardi yimɓele hewɓe heɓde ñaw o yimɓele hartanaɓe ɗiɗo golleji ɗi nakkinniɗi no haniri jamma fuu ɓe jiltoto ley nokkuji ɗi e hôpitaluji ɗi nokkuji yewtereji uddadi ɗi latto sababu pati yimɓe raɓodira jamma ɗum lati sababu jaati wawde ndenagu o jippike fa sanne saabi motoji gujjadi ɗi ɓuytike hippogoji ɓuytike asidangaji ɗum ɓuytuke hakkunde 21h jamma yottade 5h fajiri bangal so ɗiɗo dabareji nataɓa ko hakkilo am iɗi taɓa jaati fa yottade alhaali capanɗe jeenayi e ley temedere kano lati fuf kay yimɓe tiɗuɓe hewre na godi ɓe jaɓana e fewi oɗo ñaw o tawanayi o ñaw guɗɗuɗo jaati fay goto ɗum mo yoppata wona joni jawdi wona talka wona debbo wona gorko wona suka wona mawɗo ndenno yo gonga jaati ñaw o nan nder leydi Mali ka seeɗen seeɗen min dawrano yimɓele taɓoto oɗo couvre feu o saabi ana hani keɓen ɓural dow oɗo ñaw o so bangal torraji ɗi yimɓele holti wiide mangal paɗ en na waɗa ɗon kam wiyan tan soni jama o jaɓɓi ko wiya ko ɗum heddade ley galle muɗum e wattu holitaɗo 21h yaade fajiri siki wala ɗum tawataka hen bangge goɗɗo ɗum minen e koye amen minen wondi e ɓeeɗo mangal paɗ en ɓe ndenno ɓe kulitama fa laaɓa hono ɓe jogorto golle o goto foof no hani taɓade couvre feu o kala yimɓele natuɓe juuɗe ɗum naɓɓete e ley commissariat kañe brigade gendarmerie fa weeta so bangal mobilaji ma motoji nangadi ɗi wonko yoɓete talki majji ɗum wajibinte saabi ɗum ɗo latto sababu mi andana mobilaji ma motoji gujjaɗi wakkal joni o kay noon golle o yarata yama ɗum waylito e ley ko rata ko so bangal tama oɗo golle o na nafa andonno ñalawma foof yimɓele na guddi haajuji mum en na gaɗa yawara e ley lumoji e nokkuji goɗɗi ndenno sikki wala ñalawma yimɓele na mbawi jaati raɓodirde ka so jamma naati soni dabareji kulitaɗi ɗi taɓama no haniri bangal ndenagu e kañe cellal e ley galleji meɗen sikki wala raɓodiral ñaw o ɓuytoto fa sanne saabi yimɓele tawodirta e ley sutrama ma taxi ma dun e karuji tawanɓe foof na woɗɗodiri kambar ɗum mbimi hakkunde 21h jamma yaade 5h fajiri min taƴoro wiide kay ɗum ɓuytoto sanne